Ngizikhulumele nami ngomlomo wami ungezwa bathi uthini umfana hlalumacashela na mangitha sambese ujive uhlalulele na ayimanule izima mina ngisayingene yakho ngabatshela abantu kuthwena ujola nami thandana nami angisayingene yakho ungabatshela abantu kuthwena ujola nami uthini umfana uyamuzwa manje kuthini umfana uyamuzwa nami awujoli nami angisayingene yakho awuthandani nami batshela abantu usuyazi manje kuthi uthini umfana isidima sakho unesidina nami